at that ass, it's killing me. The way you bounce, baby, never turn around, baby. Langin' your usi cappuccino, face to the ground, when you bend over, baby. Private show, nakuta, yeah, you already know. Mohana mulai, yeah, mi shindu shingo. Shukisha, mami, go down low. Badia, badia, ten, ten. Tena sura imekubali when it bang bang. Monamu, si basi uje na your best friend. Bwana nakani kama shuka toka heaven, heaven. Jini nani ita kwa mchina. Changanya majina stima. Anaikalia nyuma ya bima. Ukinyomba sisi kunyima ya nane ya kata.
Nenda kwa Steph, Melanie, Melanie, toto la mshep. Nikalipe mali kwenu mama twenze. Kiri kiki kiki, karakakakaka. Kakuka mama kiuno, kiuno. Kiri kiki kiki, karakakakaka. Kakuka mama kiuno, kiuno. Yeah. Baby, you're my angel. When you smile, I'm dying. We mzuri kila angle. Even when you're crying. Budi budi ina makusudi. Mara chali na kifudi fudi. Budi budi ya nileta kwenye mudi. Ukinipa mara moja kwenu haurudi, I swear.